Yesu byonna 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 yekwe teri mulala 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 Mukutonda kwensi waliwo nerero woli era egwali bawo Katonda wange Buli muntu kyetaaga kiriwo birungi byenseno biriwo Ogamba musabe munaweebwa kuba yegwabirina Siteeka binga ndi nawe Katonda wange Yalibani yali ntiisa mukama oli ku luuyi lwange Kati ke baseke bakudale oli ku luuyi lwange Kamatereke kabangole Mukama wange anwanira Yesu byonna 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 yekwe teri mulala 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 Ku musalaba ndikiwedde ebyange nawe byagwa Nafukule mfufu Yesu ali musa mutindo Kati lwaki okaba Lwaki osinda Mbuza kiki ekikwemazamu Omulokozi waffe mulamu Talina myaka Talina saizi Tabuza oba wasomera wa Olumusaba taata kuwerawo Teyekweka bakunonya Si mwana wa muntu talimba Fulanga ko Omukisa gwe gwalubera Waba kuwate Yesu niko Yesu byonna 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 Yekwe teri mulala 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 Kwensi waliwo nerero woli era egwali bawo Katonda wange Buli muntu kyetaaga kiriwo birungi byenseno biriwo Ogamba musabe munaweebwa kuba yegwabirina Si mwana wa muntu talimba tefulangako Omukisa gwe gwalubera waba kuwate Yesu Yesu byonna 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 yekwe teri mulala 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 Yesu byonna 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 Yesu byonna byonna byonna